Aye, Mr. Chiriaba.
Azo, on the beat.
Nimesharipa madeni yangu, sasa hivi na mimi nakaa kwangu. Nimesharipa madeni yangu, sasa hivi na mimi nakaa kwangu. We jamani, hai, mwaisa, kujama. Hai, mwaisa, kujama. We jamani, hai, mwaisa, kujama. Hai, mwaisa, kujama. Nimesharipa madeni yangu, sasa hivi na mimi nakaa kwangu. Nimesharipa madeni yangu, sasa hivi na mimi nakaa kwangu. He jamani, ai, mwaisa, kunyama. Ai, mwaisa, kunyama. He jamani, ai, mwaisa, kunyama. Ai, mwaisa, kunyama. Mina mshukuru Muumba, na mileo nina changu kibanda. Nimeachana na kupanga na makelele ya baba mwenye nyumba. Nimesharipa madeni yote, sasa hivi nipo huru. Sitaki tena kukopa nije kuishi kakunguru. Nimesharipa madeni yote, sasa hivi nipo huru. Sitaki tena kukopa nije kuishi kakunguru. Wewe, jamani, ai, mwaisa, kunyama. Ai, mwaisa, kunyama. Wewe jamani, ai, mwaisa, kunyama. Ai, mwaisa, kunyama. Basi napenda unavyozungusha hilo. Unalidatisha nalo. We dada napenda unavyochezesha hilo. Unanichanganya nalo. We jamani, achia moja moja basi uwaonyeshe. Achia moja moja basi utuonyeshe. We dada, achia moja moja basi uwaonyeshe. Achia moja moja basi uwaonyeshe. Jamani, leo nakopa, kesho nakopa tena. Na siku nkija kulipa na kuja kukopa tena. Kama vipi, achia moja moja basi uwaonyeshe. Achia moja moja basi uwaonyeshe. We dada, achia moja moja basi uwaonyeshe. Achia moja moja basi uwaonyeshe. Jamani, unalibania wakati utazikwa nalo. Embu wape wenzako sasa hivi wana shida nalo. Kama vipi, achia moja moja basi uwaonyeshe. Achia moja moja basi uwaonyeshe. We dada, achia moja moja basi uwaonyeshe. Achia moja moja basi uwaonyeshe. Jamani, napenda unavyozungusha hilo. Unanidatisha nalo. We dada, napenda unavyochezesha hilo. Unanichanganya nalo. Kama vipi, achia moja moja basi uwaonyeshe. Achia moja moja basi uwaonyeshe. Jamani, achia moja moja basi uwaonyeshe. Achia moja moja basi uwaonyeshe. Jamani, aiyo, Mr. Chiene hapa. Azo Yongo Weki Sepeoji anakusalimia Blaza Patri. We Dr. Maritini Jobe Adopcha Mzuza. Watoto wala katibo Vuchiaba. Watoto wakaburi moja. We MK Master Machine. We DJ Abu Aligo Mtenda Mema.
DJ Az on the mixing master.